baningi abashadile abaxakile ebudlaneni babo okugcina kubiza ukuthi ukuqhelelana noma isehlukaniso sibe isiphetho ukuqeda imijuju. La uhlelo nezomndeni sizokhuluma ngesihloko esinzima sokuthi kubhekana kanjani nokuqhelelana emshadweni. Lesihloko simahlandla amabili, sicela uhlale ungasuki nakulandelayo lolu hlelo. Kwayintokozo ukuba ngikubingelele ezomndeni. Uhlelo lwakho olulethezeluleke iphathekayo ngaba focus on the family. Sithola umbuzo kocela usizo ongomunye wabaleli bethu othe. Ningangihole ekutheni ngintweza kanjani emicabangeni nokuqhelana emshadweni. Umshado wami kade waqala ukuhlaselwa ukuhuzuka. Okugcina ngokuba sifike esiphethweni sokuthi simelwe ukuqhelana kwesikhashana. Okuyinto ebuhlungu leyo. Ngeqiniso angazi ngempela noma lo mshado wethu uzosinda. Kodwa ngenxa yengane zethu nokuphumula kwengqondo, simele ukungena kulesi sinqumo. Sitshele bani? Sobabili, singaxhumana ndlelani ngesikhathi sisahlukene. Ezeyimali nokunye, sibhekana kanjani nakho? Yiziphi ezinye izimo esidinga ukuyicabanga? Phambi kokuba singene kwingxenye zokuthi nizophithana kanjani ngesikhathi niqhelelene. Sithanda ukukuncenga kuqala ngokuthi yini le ongena kuyo phambi kokuba uhlabele phambili. Bamba umoya kancane. Bese ucabangisisa izathu ezikubekile sinyathelo. Kubukeka uyinikele isikhathi khona, waze wafika kwisiphetho sokuqhelelana osithathayo. Siyasihlonipha isinqumo sakho, kodwa sinomuzwa ukuthi kuhle uphinde ucwaningisise lesinqumo, ikakhulukazi njengoba kukuningi odinga ukunquma ngakho. Sicela ungene ku-safamily.co.za bese ungena ku-Marriage and Relationships link. La khona uyothola imibhalo ekhuluma ngezimo okumele uyicabange phambi komcabango oqhelelana emshadweni. Uma kuwukuthi emva kokuyiphekisisa ngokuyicwaninga ngaphakathi bese uqhubeke uphume nomqondo othi impela kumele uqhubeke nokuqhelelana okwesikhashana. Sikhuthaza uqhamuke necebo elihlelekile. Khumbula, ukuqhelelana emshadweni kuyisu eliqonda ngokuthi lingelingcono ukulapha umshado ohuzukayo. Njengoba uGary Chapman IRT uqhelana alusiso isiqalo sesiphetho. Kunalokho sikhuthaza wena nowakwakho ukulisebenzisa leli thuba njengolokuyicinga nizakhe busha ngokomshado. Kwenzeni ngokuhlosa okuhlelekile nibe nesikhathi esinqomile nenze umqathango wokusebenza ngomuntu ngamunye kanjalo njengecouple. Ukuthi nizophila indlelani sahlukene lokho kuzoncike ezimweni. Okokuqala okwesigaba sokuthi nizizwa nithembene. Uma mhlawumbe ubona sengathi uwakwakho engaba umuntu onohlukumezo nakanjani ngeke ufuna bene ingane lo muntu. Uma kungukuthi uyidlapha ngweyimali ungasiza ukuvala ama bank account enohlanganisele nivule imele kuona kuphela bese wenza konke ongakwenza ukuveleza imnotho zakho uqinisekise idingo zeingane zanakekeleka. Kwizimo zobili usengafuna uqhelelo semthethweni kunalo lenzenzela nina ngokuvumelana. Ikakhulukazi uma kuwukuthi ubudlelwano wakwakho busesigqini sobutha phakathi. Ummeli angasiza ngesinqumo esingconoke kulezo zimo. Enye ingxenye edinga ukubuka kahle iminyaka yeyingane zakho. Kuzomela ubahlomise ngesimo, kodwa uma umathu lwemininingwane luzoncika ekuvutheni kwengqondo yabo. Kumele futhi babe nesithombe sesikhathi enzoba sekuqheleleni ngaso nokuthi yini abangayilindela nsuku zonke. Abasuke sebengena kubteenager bayakwazi ukuqonda ukuthi umama nobaba baneyinkinga basadinga ukuyilungisa futhi badinga isikhathi. Xoxa nabo ngokukhathazile kodwa ube nendlebe yokungeqisi futhi uhlwanise isikali sokuzwa kwabo ngokweminyaka yabo. Umqondo wokugcina kwanamhlanje wokuthi ungamenzi mobuwa kwakho. Ungasidali futhi isimo lakhona ingane siphoqeleke ukuvuna isayithi phakathi kweni. Yilapho ke sizophetha khona ngokohlelo namhlanje. Senokunye okuningi ungidlaleka kulesi sihloko sokuqhelana emshadweni. Lalela lolu hlelo olulandelayo.